Umuvugizi wa RIB Murangira Thierry yabwira Ijwi rya Amerika ko bafashwe bakurikiranyweho ibyaha bibiri birimo icyo gukora ibiyobyabwenge n'icyaha cy'ubwicanyi budaturutse ku bushake. Bamwe mu babonye bahitanywe n'izi nzoga basobanura ko byabaye nk'ibitungurana, kuko uwanywaga iyi nzoga yahita agapfa. Uyu ni Madamu Nikuze Hadidji uyobora umudugudu Intambwe mu murenge wa Kimihurura mu karere ka Gasabo, waguyemo abantu 8 bivugwa ko bishwe n'iyo nzoga umuneza.
Twamenye nyine abantu bamaze gupfa mu bantu 12 twari dufite, hapfuye 8, 4 bari mu bitaro. Inzaduka ntabwo ari izari zisanzwe, ariko cyane yakoze ibara niyo bitaga umuneza na Tuzana, kugira ngo agaragaze ibimenyetso ari yaribwaga mu nda, agataka n'umutwe mu minota 0, akakubwira ngo arahumye ntareba, akabivuga nyine arimo no gupfa bihita birangira. Ni igitangaza cyane, birakabije, ntago wabishyikira.
Mugenzi we Bwana Nsengiyumva Gaspar uyobora umudugudu w'umwe mu murenge wa Kimuhurura nawo mu mujyi wa Kigali, nawe yumvikanisha ko uwanyoye iyo nzoga atatindaga.
Bavuga ko umuntu yarwaye umunsi umwe, yavuye ahantu kunywa, ageze mu rugo araryama, bamamagara 8 bambwiye ko umuntu apfuye. Nta kurimba guhari, yarwaye umunsi umwe, nta kurwara kwabayeho rwose. Turashingura bisanzwe. Uwa kabiri nawe yapfuye nyuma y'abandi, nawe ndumva ngo yari yaje gusura mushiki we.
Iriya nzoga impamvu ngo bayikunda njye sinjyamo n'inzoga, ariko bavuga ngo ko imeze nk'arikeri. Baba bumva ko ari nk'akarikeri, mbese ko ngo mu kanwa uba wumva ari nk'arikeri.
Kugeza ubu benshi bapfuye bagiye mu bihe by'iminsi mikuru isoza umwaka. Abafite ababo bapfuye bemeza ko iyi nzoga batazayibagirwa.
Umuvandimwe wanjye pe nawe yari atuye muri iriya karitsiye, noneho iriya nzoga barazinyweye bazinywa mu minsi mikuru ya Noheli. Ubwo rero mukurangira araza ati ubwo umuneza bavuze ko ari we wisha abantu, njye nimunyihere tuzane ninywere, ntabwo bawuvuze mu byisha abantu. Ubwo nuko kuva yanywa iyo nzoga, ubwo niriweho gutyo kugera 11 umwuka umushizemo. Ubwo twarashinguye nyine kuri Bonane, asize abana babiri. Ubwo nuvuga ngo nyine tugiye gusigara turera abo bana, ntabwo tuzibagirwa 2021. Twayigize nk'aho ari indahiro muri famiye yacu.
Kugeza ubu ikigo cy'igihugu gishinzwe ibiribwa n'imiti mu Rwanda cyahagaritse by'agateganyo inzoga ebyiri yitwa Umuneza na Tuzane zikekwaho guhitana ubuzima bw'abantu. Ni icyemezo cyafashwe mu cyumweru gishize ubwo hasohokaga itangazo rihagarika ikwirakwizwa n'icuruzwa ry'ibi binyobwa, ndetse inabuza abantu kunywa izi nzoga mu gihe hakiri gukorwa isuzumwa ku mikorere yazo. Umuyobozi w'ikigo cy'igihugu gishinzwe ubuziranenge yabwira Ijwi rya Amerika ko izi nzoga uko ari ebyiri zacuruzwaga mu buryo bunyuranije n'amategeko. Bwana Emile Bienvenu yumvikanisha ko ibi binyobwa byasanzwemo ikinyabutabire cyangiza ubuzima bw'abaturage.
Umuneza biragaragara yuko iyo iri ikinyabutabire byangiza ubuzima bw'abaturage cyitwa metanolo, ariko igikuru mu byose abantu bakwita banenga kuko n'ubutumwa dushaka gutanga gukora uko nabo bakoraga udafite uburenganzira cyangwa ugomba kikwemera gukora, kigaragaza yuko aho uzakorera hujuje amabwiriza y'ubuziranenge ariho bwaje kubigenewe. Nanone gukora igicuruzwa ukagishyira ku isoko ikiribwa cyangwa ikinyobwa nacyo kitabaje gusuzumwa ngo cyemezwe kujya ku isoko nabyo bwaje kubigenewe.
Kugeza ubu RIB ivuga ko yamaze guta muri yombi nyiri uru ruganda rwakoraga inzoga Umuneza Bwana Marcel Ngarambe. RIB ikongeraho ko hari n'abandi bantu 4 nabo bafashwe bakurikiranyweho uruhare muri kiriya kibazo cyahitanye aba baturage. RIB isobanura ko bafashwe baramutse bahamwe n'ibyaha bahanishwa igifungo cy'imyaka 7. Ku cyaha cya kabiri bakurikiranyweho cyo kwica batabigambiriye, itegeko rivuga ko umuntu wamijwe n'urukiko gukora icyaha cyo kwica bidaturutse ku bushake ahanishwa igifungo kitari munsi y'amezi 6 ariko kitarenze imyaka 2. Asumta Kaboyi, Ijwi rya Amerika, i Kigali.